on Instagram, Facebook, and Twitter at VJ underscore Sax 254.
Leo nakula kwa macho, nguvu ya kusema sina.
You got me falling in love.
Fire.
You got me falling in love.
Fire.
See, you are the one I've been waiting for.
Yes.
Nadia, Alexis on the beat.
Akada moyo kamo nijipe. Nijipe, jipe, jipe.
Sax 254.
Leo nakula kwa macho, nguvu ya kusema sina. Maneno ya mipasho na jeuri vimeshazima. Nilishafuta namba zako, mkachoma picha zako. Siku jana nilivulia mbele ya mashoga zako, nkasema wende zako. Nguo nikakutupia na zaidi uliuguza vidonda. Kwa vipigo manyanyaso kila siku, kwa mawazo kakonda. Nikubize kuchiti na fungwa zini bembeleza. Nikakubeza, unanuka na nikakutelekeza. Macho makengeza, migu ya pweza. Kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha. Sasa unajiweza, siwezi kujikweza. Najutia nafasi kuipoteza. Leo waibu yangu, ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Siti tena hani baby, jina langu limekua ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Sikujua kumbe tabu peke yangu na ukua. Nilifeli wapi kusema sikutaki. Sura ya baba na kitambi cha makati. Sauna mtana shati, bitozi tena smarti. Mtu wa jimu tena ana sixi paki. Minipo juu ya bati, sina mikakati. Geto mwendo China chapati. We usha mambura hati, una nyumba Masaki. Muna choma nyama kila siku pati. Usha nipiga mikuki. Ah, Insta misi furukuti. Ah, mambo ya gauni suti. Ah, mukifanya photoshooti. Ah, mapenza ya na komando. Mweza kwenye numaro. Nadama nini kuite njo. Turudi kama before. Kumbesha pili jificha kwenye dera. Izo skinny jinsi mama zinakera. Utanilete ya kadi kwenye machela. Siku wakifuvalisha shela. Na ulini bembeleza. Nika kubeza. Unanuka na nika kutelekeza. Macho makengeza. Migu ya pweza. Kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha. Sasa unajiweza na sio unajikweza. Najutia nafasi kuipoteza. Leo waibu yangu, do you believe in love?
VJ Sax 254.
How crazy it could be, baby, baby's done. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Do you
Ebongonga yo omesa. You are my fantasy, my only desire. Kukutekereza sa nijoro bituma ngasinzira, cause you make me fall. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. 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 Give me all attention. You got my affection, baby, baby, and so good attention. Took you now step by step on the beat. Put your now hand in hand in the street.
Pressure mawazo chone mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua usha niteka, hata bila chakula na ninepa. My love salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Sika ilo mpenzi usaha. Mio oh oh. Ay, mi amor.
Ay,
my love.
Ay,
te amo.
Ay, I love you. I love you. Baby, I love you. I love you. I love you.
Mina kupenda sana.
Ya miku unanichanganya ukinama, naangalia tatu nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni.
Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Toke duniani angalau kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha. Mi oh oh oh. Mi amor. My love.
Yes.
Hata kama penzi maji masafi nyacheni nae na wana Mana yamenifika hapa Ingawa ntakona, nimelivia sawa Mana kila dakika, miwakilioni Kukikucha machojuni, na kesha kulilia penzi Kama kina loko sa mama ye, mama ye Abushida sio heshima tu Hata wana mwingia wengi Mwenzenu kupenda shakata tamae Weache kama kikuwa historia Yapo siyo kiro safi Na ya nini kumanga niya biashara Chena yenya sara Na wala sisemi nita kuchukia Yapo muyo hautaki Na ya nini kumanga na ngangana
The government on dangerous DJ. Oh no 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 no. Mapenzi chenga yakikupiga una surrender Wengi wakipendwa Wanasahau kuna kutendwa yeah. Wapi mkandarasi wa moyo Ukuta wa mapenzi unabomoka Kinachoponza wengi ni moyo Wakikalia kutika mfuma na dondoka Wapi mkandarasi wa moyo Ukuta wa mapenzi unabomoka Kinachoponza wengi ni moyo Wakikalia kutika mfuma na dondoka Unajisifu mempata Mbe alo mwacha anamfata Anachotaka na kipata Wanasema wara na taraka Unajisifu mempata Kumbe alo mwacha anamfata Anachotaka na kipata Wanasema wara na taraka Naogopa Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki Naogopa Tena tochi ya mapenzi sinimulike
From the motherland Kenya to the streets
Nimeyaona bayana No mana sitaki kumbuka ya jana Alivunidanganya Moyo wangu kapiga dana dana Nimeyaona bayana No mana sitaki kumbuka ya jana Alivunidanganya Moyo wangu kapiga dana dana Kwani niliza mapendoni Akaniteka mapenzi Tena nilimweka moyoni Unaweza sema pesa ndiyo breki Ila mapenzi ya yasomeki Umemteka kwa mali na cheki Kumbe vyombo anakula muza magazeti Unaemita baby Anaweza bebwa kama begi Mapenzi ya nabadika Unaweza ukamwita shemeji Unaemita baby Anaweza akabebwa kama begi Mapenzi ya nabadika Unaweza uga mwita shemeji Yo Najisifu mempata
Fire Natasoka ni kosha Fundi akia mungu anajua agia na chosha Doto zinapiga bila kuonga Ila kwa kio janja sina kani chuna kama mboga Nipe kwenye kiti kwenye sofa Kitana chama love Mama hiyo taiti ulivo ijazaga Taratibu mama usije ukachana Come closer, baby closer Oh mama take your clothes off Let's make love in a rover Ina makiyogi dog Fanya kona biga dick Dicky give me some cake God bless your mama Ayana
VJ Tax 254
The way you move your waistline Ayana
God bless your father Ayana Idadi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa na tia kambi. Come here, make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi dogi,
ayana.
Fanya kauna piga deck.
Your girlfriends,
baby, give me some cake.
Bikini kwa makini, baby girl. Take down your bikini kwa makini. Slow it down, I wanna touch your body. Baby, kiss and caress me, I wanna make you my wifey. Tamu wa benzi lako linafanya mapupu wana kuna kuna. Tamu wa benzi lako viwete wana kimbia. Magnetico, baby you are magnetico, magnetico, your love is so magnetico, magnetico love, tico love, magnetico love, tico love, magnetico love, tico love, magnetico love. Chana yule chibude chibude, baby come kwangu ni kutulize. Mapenzi ya revani favani, he's only bitu fani. Baby come na mituka kata maji, tumalize kitandani. Unapojua wili mtu wa vipindi. Mamu wa penzi lako linafanya mapupu wana kuna kuna. Mamu wa penzi lako viwete wana kimbia.
This one goes to all beautiful mothers in the world. I love you, mama. I want to talk to you.
Hello, mama. Leo nimepata kisimu cha kuazima. Nikaona tanga lao. Nijue hali yako. Vipi upo salama? Yanadhumu nini jue kama umzima? Adi nimesahau. Shikamo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rapana. Basi kudanganye na picha za mitandao, ukaisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku takobo. Nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mbao. Tayari ya meshao. Ila yote tisa kumi mwanao. Moyo ni nando wala kuwa mbali na we.
I love you.
I say I love you mama.
I love you.
Nangaika ili kesho kutunze.
Girlfriends,
Yerere kimenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako. Wani nangawe saidi ya nisikitisha. Eti nimekuwa chuma cha kafuro. Ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyufu. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimeja na mlango. Batari utambi umetumbukia.
Kisa kinene.
nifanye na test you. Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi. Hope uko sawa. Mashale. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, aya ni maruani. Yanafanya na kusawa. Kwenda siya fungu langu mekose kuchakua. Tusha zamisha meli. Yameisha. Nitaambia nini waingo. Mugana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Maoni macho yangu kiza kinene. Koropo yangu
Facebook and Twitter at VJ underscore Sax 254.
Navyojua kuteleza wala sio kuanguka. Nawe mwanadamu hujatimia nakosaje kuyumba. Wanajua umeniweza kwako siwezi furukuta. Sikutamani furaha wanione siko na hela. Ndo maana na mimi sizifati za wanya. Najivika ushuja, najivua jakara oh. Mano peke na mie, hatuweza. Na ikapata makosa yako yote. Napunyeza na jiriti. Ntajisumbu wa kuzunguka kote. Iwa chunga usirudi.
Sura hali tabia na kila sababu kujivunia yeye. Ni kila kona umetimia. Napenda mama kato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Ninawe uje ni kubebe washangae. Mwenye uchungu wakazae. Tukichaza kuche kuchi na hotae. Minawe unakula bia wala unafido. Chuchuza kunitoa majicho hata vagunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza uma baby te amo.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Oh, my baby, te amo. Te amo.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at VJ underscore Sax 254.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amour, é o destaque de todas as rosas que tem no jardim.
Lona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndo kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, avumia basi na maana. Samtanzaje, tanzaje? Ila wezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu wapendi, walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niweke imani, ipo siku nitaridhishwa.
Kitu amekupa mama, embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Kunyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao ever leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo, asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwili mwana mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba.
vidangadana vicheche nchuni simba oh nchuni simba oh nchuni asa bebe mushomile kitwa mekupa mama embucho tama kama inazama nikupige chenga kwa dana dana tuwafunge kelele
yoni usiku mchana jua kizama twanze kandana konyeshe kila menipa mama tuwafunge kelele.
Now hear this. Moko.
Siku moja moja ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda achana mwendo kasi usijibane bane. Ewe binti maringo sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona
eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona
ove mioyo nambie basi.
Sonona sonona
nafsi nyonge naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona
beba wangu moyo mwembesi kakaratasi.
Sonona sonona
from the motherland, from the motherland Kenya to the streets.
Mwaga wino, wakaramu ya penzi langu. Shimba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoka macho usoni, sijeshikwa na kwiku kima sihara. Sema, niandae vipopkoni, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona
ino tapata na fasi.
Sonona sonona sonona.
Wapakumba nikuniku ye. Black beauty umewaka. Mama mewaka mbola kwenye mbaba yeah. Wana tamitumba inaka mbona inaka usijimusi makalio baby hiyo ndongo na napenda yeah, mina penda chuchu za kondongo katomato hiyo ndongo na napenda mama napenda.
Napenda bigi, mina penda ndogo. Wanapenda light skin, mina penda chobu. Zinyi bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona penda bigi, mina penda ndogo. Wanapenda light skin, mina penda chobu. Zinyi bleach mikorogo. Mikorogo. Ase kupenda ulivyo, ato kupenda ta unyichubwe. Unyichubwe. Ase kupenda ulivyo,
first of all, you do me anything I like.
like my baby. You the best in my mandola. In the morning back at night in my baby. You be teaching me how to love.
The way you shave, baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love.
The real street king.
You got me falling in love. Oh. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, Quabed, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to love.
You shave, baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me mighty, I go pure baby. I not go leave baby without you. As I went up your waist, went up your waist. Give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito.
Me a paralyze when you get that close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream. Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, in my baby. You be teaching me how to love.
You shave, baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love.
Nadia, Alex, kamoyo kamukachoyo. Kila kwako nimetulia, Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mi mweza kuna weza kakupenda sikatai. Kweli ndo shazama usinipige kipapai. Mi hapo kwako shabwaga moyo usiulahai. Kweli ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Oh mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real, not even dear.
If I love you, takimbia. Cause my love is real, not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madama kwetu. Hatuna maneno kwetu. Tunapenda na kwetu. Angaka moyo kangu nijipe.
Angaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Hani nipantie ma.
Nijipe. Angaka moyo kangu nijipe.
Angaka moyo kangu mie.
Nijipe.
VJ Zai, your girlfriend's very best.
Are you nice?
Oh, you're dancing, Limpopo. Dance so cool. Look for me, so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, imege kila, goja kwanza. When you hear the sound,
mitani makana ki kongi mi shoti mi kutasaki
kini jiwa koyo yo
take me to love yo yo ibiri babo bo ise meka dumanyas roboto 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 to to roboto 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 to to roboto yeah roboto ise meka dumanyas roboto 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 to to roboto 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 to to roboto yeah roboto ise meka wana
kwadari. Kanaki na msongi wa ngongongo salibulie na shati tuzirudi kibongongo mpaka jinyani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido boya do yani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido
no yeah when you hear
Bichi, baby, and nobody knows that you are down for me, baby.
Ni ruso ni deke, ni si chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tuwe sote, kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby you know, kufanya ni kusamu, waka mini kushushila, nisipenda kimatara,
Nusuka pusi, umenipiga nusuka pusi.
Even the government agrees, he's a dangerous DJ.
Umenipiga nusuka pusi.
Karibu, alamba, alamba. Alamba, alamba, alamba.
The real tamu, street tamu, king.
Katoa maganda, makibanda, misamba, makalete kabonja kitanda. Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupi burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe.
kutazama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby you know, kufanya ni kusama
nataka longa na wewe nikufunze mapenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua.
Nipe, nikubembeleze kamtoto mara kwa raha zako ujinenepe. Nikushike, pendo lisiteleze likagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata. Tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumu,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Iyana, iya,
ate, 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 ate.
Iyana, iya,
ate, 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 ate.
Your girlfriend's very best.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi. Dozi ya mute methali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia. Isalama kama babu kamu tatafunia, ndafu kwa kusukumia, chakuru magia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selele ya se
tuwele mioyo sende mrama,
selele ya se
ule tuji sosomoy nyama nyama za shawarma,
selele ya se
habibi selele ya. Twende Zanzibari.
DJ Tags, DJ who's got that party turned to a crime scene. These ladies have been sleeping over it.
Washa maji weka moto, tandika jamvi na janyumbani. Nimekuletea zawadi, kijora cha mkopo, futala nazi ujipare hani. Na viji sabuni vya magadi, nguru simtoe chumvi ndio ratha yake. Muunge tunipe na chuzi na nyama yake, kula ya mbuzi ni kamba yake. Ye kinga muzi ni dishi lake. Funge ni maturubai, wala mtu bishida. Ndo kwanza tunajidai kama afisa wanida. Tena dakitari nimekuja na tiba sindano.
Leta nchumeke
na kivinda mwali napita kwenye mabano.
Leta nchumeke
niponga ngari tayari kwa mapambano.
Leta nchumeke
chanya kangu sasa leo mambo msuguano.
Leta nchumeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba.
Warusha warushike roho zao
tamba tamba,
wasokujua wakujue leo
tamba tamba
tamba mama lao. Nitalinda benki kwa rungu niaminie, taka langu mwana ufungu na inamamie. Wavunje nazi na nyungu wajifushie, umwa yangu watulinde Mungu yasitufikie. Nilisha kubwa na tsunami na mapenzi nikalia, na amani kwako sasa benzi sila unyang'anyi, peke yangu najilia na shiba na kusasa. Naka TV kangu kana waka kuzima
nikupe,
naka simu kangu japoka mchina
nikupe,
shika na moyo wangu nenda nao mazima
nikupe,
tuzaliwe ma
kule Madina
nikupe
fungeni maturubai
kesho kisema
wala mtu bishida
kesho kisema
ndo kwanza tunajidai
kesho kisema
kama afisa wanida
Na gitari ni mekoja na tiba sindani
Leta nchomeche
Na kivinda mwali na pita kwenye mabano
Leta nchomeche
Ni bonga ngari tayari kwa mapambano
Leta nchomeche
Chalia kangu sasa leo mambo msuguano
Leta nchomeche
It's Bob Maneke
Records
Niweke batari ama mwanga wa mshuma Kwenye kikiza cha jioni kikadona ngangani Tulishushia na daga Ukisha toka soko ni kisha tufunge safari Itayochukua masa Utokwe jasho mgongoni na vinyo na machachari Nikikushika kiba Utamuwa dikinononi Kuna muda na waza hivi nitakupani Sena mbele zina nyuma maziki Chakula jida na dunala la chini na mbie Mwenye mapesa vogi na malambogi Wesijafanya ukanipiga chini Madona waza hivi nitakubani nitulie Sambusa kachori pamia Tukipata pesa ni sangara Mchicha, mtori, pamia Kama tuki kwa satu malala Kwa hiyo mama usijali
Fumia
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 Kesho tutapata mpenzi Tutapata mpenzi Kiyo natamani high waist Make up Weaving za Dubai na China Ule pambanye pesi Set up Cheni ya dhabu yenye jina Masi mama vumilia na kupigania mpenzi subiria Hata kujina mia, punguza kulia, tatusaidia Eti
mapenzi si moyo, mapenzi ni pesa Kama kweli masikini, atatutesa uchoyo Usini pepresha na umba unipende Kuna muda na waza, hivi nitakupani Sina mbele zina nyuma maziki Chakula jida na dunala la chini na mbie Mwenye mapesa vogi na malambogi Wasijafanya ukanipiga chini Bado na waza hivi nitakubani nitulie
Sambusa kachori pamia Tukipata pesa ni sangara Mchicha, mtori, pamia Kama tuki kwa satu malala Kwa hiyo mama usijali
Fumia
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 Kesho tutapata mpenzi
Tutapata mpenzi
From the motherland, Kenya, to the streets